Nikisha tembea taratibu nipeleke kwa mama. Usinipeleke peleke puta, utanimwaga chini dada.